fashion, niko Masaki. Nazipanga pesa kwa kabati. Na ijuwa dhiki ishe tembea kwa mguu. Mindo mama lao wala sio sister du. Kidogo nachopata, sifa liye juu. Moto nilowasho watipasi wakifu, yeah. Na meki madili, madili ya naleta pesa. Niko mjini mamako, sina pressure. Bosi hafi vipi leo, tunakesha. Tunakesha, weka vitu kwa pesa. Hey, hey, papa, papa. Tunatumia pesa, mpaka tunakesha. Hey, hey, papa, papa, ya. Tumepoa, hatunaga ma pressure. Hey, hey, papa, papa, ya. Tunatumia pesa, mpaka tunakesha. Hey, hey, papa, papa, ya. Tumepoa, hatunaga ma pressure.
Twende wallet, wallet, wallet. Wallet, twende wallet, 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 wallet.
Yeah. Yeah. Weka vitu minataka.
Weka.
Wadanganyi mtapakatwa.
Weka.
Tamishabonishe zimadata.
Weka.
Wengine mundu wanakata. Sipo nyona dani kwa mandishi matatu. Morapo dogo dogo na wameza kama chati. Jengia kwenye kambi kuna siri za watu. Kama unadili leta sona kuja unakatu.
Hey, hey, papa, papa.
Tunatumia pesa mpaka tunakesha.
Hey, hey, papa, papa.
Tumepoa hatunaga ma pressure.
Hey, hey, papa, papa.
Tunatumia pesa mpaka tunakesha.
Hey, hey, papa, papa.
Tumepoa hatunaga ma pressure.
Twende wallet, wallet, wallet.